mtaro na mwili wangu takugawia. Sio utamtu, taukiumia, takwa pembeni yako kilieli. Hiyo, hiyo, hiyo mitandio, mejifunga lakini na wona mzigo uo. Uo, uo, uo mmengenyo, anakula yeyote atasie na meno. Wa mtindi kifuani, donafanya nipate mtindio wa ubongo. Wa mtungi kitandani, donafanya nipake mwenzio uo mkongo. Navyo nipa kwa chinu, navyo nipa kwa chuna, nifanya nisizi bombo clad. Bombo clad. I love the way that you feel me, your body will kill me. Wani furuga kili bombo clad. Bombo clad. Mama unazigo kombolela na butu wana shinda mwana. Moyo hadi akili yangu naichanganya. Kile pum pam pupi na putu kigandana. Oya, 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 oya.
And just know this, I love the way you speak so wisely. And I'm pleased with your love, that is what I see. Everything is nice. Baby uno uno pinda cheza kukunya. Njani kupona chopenda kunyonya. Na macho mawili yote ni meona. Baby umenuna.
So najua unaipenda, unaitaka pia. Macho flanki design anayangalia. Chini kwa juu kwa juu check inaipandilia. Na nawapa take five wana kufuck you. Na goma lina bang bang. Tuko Kenya gang gang. Hakuno nyonge weka pizza ni papi champagne. Wakisha juo payday pieces in a slang slang. Sachi mshamba wanza tuko na chizo oya gang.
Unavyo nipa kwa chini, unavyo nipa kwa juu. Unanifanya nisizi bombo clad. Bombo clad. I love the way that you feel me, your body will kill me. Wani furuga kili bombo clad. Bombo clad.
Kombolela na butu wana shinda mwana. Moyo hadi akili yangu naichanganya. Kile pum pam pupi na putu kigandana. Go down, go down, go down, go down. Where? It's Ika. Where can you? Where?
Shama kutoka Mwanza nimefika na huku.
Take five now. Take five.